HTMG. Here we are. Pick one for my car.
I tell you.
See me.
On the mix.
Send me a good boy.
Make a we belong.
Bano. Nachirira ndio mfafe vya mshana leo Shakwate nenzo na tiyo pari haba pongono Tuikaro mkumo pena pa kanso ni kafuhire mwibure Weteni abu tike na mureza Magero na magaika Banza mukata kwingi na mbe Ichu Aku Aku
Chenga ofo charira tum Chumpa tende Kokula bama ilo konto kepo tute Charori fupa bito kokote potute Nani ne komanda wa miteso na rifuare tepe Tumpa che chenga charira ponda share tepe Epo charira kushana Mapure shakunu makushana Ia musana kuria ayambia pusana Ini tumpa cheche tumpa cheche Yabaka ina ngeche Nashate mbo kurire ngoma nipaka buche Eronga tau tarara ni goodbye Eto konto kepo venga vena nika Dubai
Nachirira ndeo mfafi Vya kushana rilu Shakwate nenzo na tiyo pari haba pongono Tuikaro mkumo pena pa kanso ni kafuhire mwibure Weteni abu tike na mureza Magero na magaika Banza mkati kwingi na mbe
Ichu Aku Aku
Ichu
Aku
Kufu
Tumaika
Kita mkumo njapokai ubaza masha Utumite zote so kolo la mwanatosha Akazoni ni kupoka delero nekasha Ganali kwa tapopele la lero ndepasha Kolinkasa walifi sama mufu sikula Uwafula mine paka ilani seka putula Mr. DJ, uchiripite Dwa bolo bambole mwaba na chite Nalavi tempuse na jawe pesa saizai Fulame, mbone na muka manai nai Dance fulo ili fulingo na excited Tingo na ifininga vibe you invited
Nachirira ndeo mfafe vya mshana
leo
Shakwate nenzo na tiyo pari haba pongono Tuikaro mkumo pena pa kanso ni kafuhire mwibure Weteni abu tike na mureza Magero na magaika Banza mukati kwingi na mbe
Ichu
Aku
Aku
Ichu
Tika
Aku
Zerabu taina
Bika mwenchu mwerenga matiro ni kukichin pati Itumpa cheche chireke febari pizi dati Chirenga waru fianya so Nangu febari ama vizita Zukushana shukuru mumba shareke nangu andeke Sheshe shapine sheshe zwa itira shuringa sheshe Sinche chene shai chai rolo shindore chef She's feeling shai kushana tumpa cheche mushe Inda sitama pati manazine nangu pari haba kongo shabek Ichikuchu shana tutunga fira tiaba kwa mapeki Nangu ipunki shemi sana kwa chishirei umapeki Ichu kwen kuranga bob mapeki Nachirira ndeo mfafe vya mshana leo Shakwate nenzo na tiyo pari haba pongono Tuikaro mkumo pena pa kanso ni kafuhire mwibure Weteni abu tike na mureza
Let's make
this
the defeat.
Palomo.
Boss Fresa. 2013, Petty and Petty. Ule, Mone, Petty.
Exclusive. From hotvibes.co.